Amahubo 150:1. Haleluya, dumisani uNkulunkulu endlini yakhe engcwele, nimdumise emkhathini wakhe wamandla. Verse 2. Mdumiseni ngenxa zenzo zakhe zamandla, nimdumise ngenxa obukhosi bakhe obukhulu. Verse 3. Mdumiseni ngezwi lecilongo, nimdumise ngogubhu nehabhu. Verse 4. Mdumiseni ngesigubhu nokusina, nimdumise ngezingubhu ezinezintambo eziyishumi nemitshingo. Verse 5. Mdumiseni ngamasimbali ancincithayo, nimdumise ngezinsimbi ezikhencezayo. Verse 6. Konke okuphefumulayo makudumise uJehova. Hallelujah.